Hallelujah. Kandi jonga yonke le ndawo. Ndibona uthando lwakhe. Ndibangathi ndiyalibala. Alibaleki. Ndibangathi ndiyalijonga. Alinasigqibelo sakhe. Lubanzi lujulile. Nawe namhlanje iSpirit of Praise sithi uthando lwakhe lubanzi lujulile. Uthando luka baba lunjengo lwahle bo futhi lubanzi lona lujulile. Andikakazi ndalibone linjalo. Ndithini nxa nditsho njalo? Lwafinyelela kimi ngise zonweni sam timdaka alwaze alaze landikhetha kodwa lagqitha nam. Let's go. Oh Baba, oh Baba.